abraço, vijana baru baru, yeah. Ukinipanda uwezi shuka, shuka. Ikitwa uwezi ruka, ruka. Kutoka iwezekani, hani. Kwangu ni kwako ndani. Ata ufungwe shuka, shuka. Wakushuke matuta, tuta. Na kuone yanga mbali. Mimi ndo mwenye mali. Nataka tabibu, anitibu. Jumwalimu, hanajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Ona majaribu, majaribu. Ya usiku, unainama. Sina nguvu, mwenzako sina hali, hali, hali. Usiende mbali, mbali.
Nimeguzwa mahali, na kautamu flani. Na kama ni wewe, ongeza paka nile.
Una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu. Nikioma vitu, nipe vitu zangu. Yeah, zangu aziezi shuka. You complete upumbavu wangu. Mama mia tumia mamia zangu. What a sight, I got my eyes on you. On you.
I close my eyes now. Akilini na waza. Furaha ntaipata vipi? Meza yangu inaitajiviti. I speak my heart. Nimekosewa na my human pride. Na nimeona vile love is blind. I pray to God mercy miss my sign. When love comes my way.
Nataka tabibu, anijibu. Jumwalimu, anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Una majaribu ya usiku. Unainama na simama. Mwenzako sina hali. Usiende mbali.
Nimeguzwa mahali. Na kautamu flani. Na kama ni wewe,
kama ni wewe.
Ongeza mpaka ni wewe.